fofo moɗon onon heddinantoɓe habaruji studio kala hunko sukaɓe ummatore hannden alal ni min Ali Ñalli Abdoulmoumouni hawtidade Oumou Oumarou janganta on habaruji ɗi ndam Oumou jangoni
mbasi foola Abdoulmoumouni jangonɗa hannde habaruji ɗi gaddanɗen heddinantoɓe men
en puɗɗiran ton enden Agadez. Agadez duni fa hannden to ummatore de enden ni holli mettal ɓerde muɗum ni dow adol golle ko campagne keso nder yewtere pinndinol meɗen duni en gaddan tariki ummatore Ibrahim Bongo Dougou gaɗo duni fijoji caltinol ton enden nder huɓere Gaya en tan fijoji coñinol ɓalli sappo lewru ut andinore gomnati leydi Niger e ardiɗo Global Atomic Corporation compagnie basowo arzu en wurtini andinore pilla juɗɗinde nder soɓɓirde leydi Niger de enɗen ni dasa tawa kana caka huɓere arlite huɓere Agadez de enɗen ni ton du compagnie basol arzuku leydi ndi enɗen singoyte
nonno jatti Abdoulmoumouni fi cingol compagnie oni waddi haalaji kewɗi to sukaɓe ummatore kolli metta ɓeɗɗo mabɓe nani ko Anice Karim waddi
fadde compagnie keso basowo iranium singada tirosérine sukaɓe ummatore tawaɓe nder région Agadez ɓe gaɗi jote sanne dow fi koƴol himɓe no wajibi kamɓe ɓen endam ɓe arta ɓe koƴƴe gollal ngal endam Abdourahmane Koutata hoorejo sawal sukaɓe ummatore région mo Agadez
pour nous fait sciemment pour
ɗum tawa kena haɗude sukaɓe ummatore ɓe région ɓe heɓude nomin gatta dande yaade e ardiɓe hawsuɓe région o e hoƴirde du golle fa hande nder lamdi e gonga
juste pour tout le monde
dow notade ɗe ƴande ko sukaɓe ummatore gaɗi campagne keso o mbiteɗo sonida wi jom fu ɗum woni atedo dartugol golloɓeɓen endan o wi dow hembere fuu sappoɓe fuu hoƴata kenani e dow wawde gollal muɗum mama issa docteur kawjiɗo golloɓe o campagne
ɗum tawa kenana e fuɗɗode golleji amin ɗon ɗo ko nimɓe kani famande kam woni ŋeŋal min goni miɗen tefa gam ɗum tawa kena e fuɗɗoje golleji ɗin woɗi min koƴi aadi e singude sigila ekkintinde hoƴaɓe golle woduɓe talki golle ɓe ngala fuu andal dow majjumɓe
joƴƴingol campagne oɗo keso caggal maɓɓol cominak duɓinaɗo e noga e go'o maɓɓol muɗum waddani caɗal yaade e sukaɓe ummatore soɓɓe jooɗe keɓe ngala fo golle
difa to gueten sukaɓe ummatore ni waɗoɓe keme ɗiɗo e capanɗe tato e ɗiɗo waɗanaɓe dokke are gollirteɗe waɗe duuɓi sappo e jeetati tawaɓe to enden ni chatti mari gueskeru difa e mayna sorwa
nonnon ni Abdoulmoumouni ɓe ko kam moƴƴirde o huntata ha juuju maɓɓe no tawa nder mum ni koɓe keɓata ɓe gaɗa lumaku e ordinateur portable e groupe noni ko hiite courant himɓeɓe kono riwi e ɓiɓɓe wuroɓe hano gaɗanaɓe golle hirñere e ɓiɓɓe rewɓe gaɗanaɓe dewgal doole nonni kamɓe nawtori e moƴƴere de gam fama heeɓo nani ko Mani Moussa waddi mi neɗɗo perayɗo minen jetta UNICEF ɓe ballimin e gaddani min balla min kokkama are conneteɗe kokkaɗo fuu Allah nangan ɗum heko hokka ɗum paɗe e gude e leefi e hijabuji min kokka
no gineji buti giyal noon kamɓe are ko sukaɓe pijirta yaade e bombonojo muyteteɗo
woni bombo
min jetti gam ko watta duuɓi ɗiɗi ni iɓe nanganamin lanɗo wallumin min jara lumako amin ngu yeeso ɗum lawol ko watta min balla saroɓe amin min jetti UNICEF sanne nonno ni Abdoulmoumouni har ko ƴe watta dogon duci ni o reɓe meri ɓe kaɗi ano jannol faruji nonni hucca dow ko watta torri ɗum ɗo ko sukaɓe ummatore gonno gaɗa
non jati waɗi Oumou lawol golduni fiɗɗinama gam surude bonondaji loore nder huɓere de enɗen kettino ko Abdoulaziz Ayoumma waddi
ley gallurdo ganduci neɗɗo fotta e jo e motteji kaabu kaabu faruji muɗum no hucci dow ɗum ɗu hunno no waɗa bonondaji e lawol ɗum saabi hooreɓe gallur nde haaɗi motere yi e far mu no hucci Boubacar Macky Goudou maire doganduci
le fas c'est fait pour éclairer
far waɗana kenana gam neɗɗo middo yeeso mum gam renude harto cellal nimɓe e gurda mumen waɗi komin kaɗiɗo
nous avons préféré l'interdire
ngol lawol ngol hooreɓe hoƴini ngol weeli syndicat jo e motteji ɓe enda sanne Zabeyru Mamman kawoni hoore syndicat
oɗogoduci
hande le doganduci ɗo kujjum kesum gon warti neɗɗo ummina motere hoybintina far motere mum dow woɗi du min jii kujje kewɗe ko ɗum saabi fa yonki ƴiwi nder majji ndenne seni laamu joƴƴini lawol haɗude hunde nimɓe kanana accat ko wonno waɗe ɗum fuu ley toñe ɓolum
ɓoltaɗo
ngol lawol ngol hooreɓe gallur doganduci adigol wari tawi laabi kewɗi honnoi e bandum gam batte Allah e hisude himɓe bonandaji laabi kanon woni ɗi laabi koƴaɗi fuu jiɗi sanaɗi gandine tokkugol lobbol ko ɗi laato
to umum hannden ni nder tariki meɗen hannden o enden ni en gaddatana tariki ummatore goɗon ni mbiyeteɗo Ibrahim Bongu Dugu gaɗo fijoji jaltinol to enden ni nder huɓere gayede enda duuɓi 33 no o dewli emo wodi cukaɓe makko jeego.
Nonnon suka ummatore oɗo mo tawra bawal sanne nani ko Fadel Alu waddani min
elloy tan duuɓi ujunaji ɗiɗi o wodana duuɓi sappo ne Ibrahim Bongudu o endan naate waɗugol haalaji jalliniɗe ko waɗtana nani gam batte janguinde himɓe
ilu nder duuɓi ujunaji ɗiɗi min puɗɗi filla fijoji fina tawa gaɗol jalliniɗe fuɗɗude hakkilloji nimɓe dow kulle kanɗe waɗede ɗe kaana
dawande ɓe kamata ba
ley batuji fina tawa gatteɗe kañum e pirtol koye himɓe kanko Ibrahima o nodde gam batte Allah o wallita no wodi golleji goɗɗi ko kanko Ibrahim Bongudu o endan o wato ɗi hoore makko
to kagade sike ba kullune
wona ñande fuu min gatta fijo gon ta gollal ngal gaɗanmi woni sonnude leɗɗe nange nder mum du gonmi miɗa ñammini
nacida yalina
gonɗon ekkitama gollal ngal fa woɗa mbiteɗo Oumaru Tudu wiyaynani tuka gorko omo wawi hedde yaadu yeeso sanne
présentement il fait partie
mo tawa nder ɓurɓe wawde nder turu poin kanko ko kammi nokku ɓurgu tiɗude ngu ndenne imo tawa ley ŋeŋuɓe
donc c'est un bon acteur
caggal ni ko kanko Ibrahima ende o naati e batuji kewɗi ko waɗa le leydi Niger ɗo kañum e leyɗe goɗɗe ɓattiɗe Niger hannde nde ko milto woni o heɓa yettowade leyɗe yaasi
afannin théâtre
nder filla gaɗol tiyatara miɗo yiɗi yaadu yeeso kam fuu eɓe golli danmi emun faa wi'e minɓe région do ñemminama yaade to ɓiɓɓe gaya waɗoɓe
théâtre nagaya
ngam batte o yetto dow ko woɗo mo miili ɗum enda ni o wiwamo yiɗ ekkintinugol ga o ŋeñe golle ɗe
ko darta fijoji coñinol ɓalli ɗi enda ni sey kettinoɗen ko Habibou Garba waddi Soumana Amadou firteɗe
sappo e joyi lewru uttu ndu ko watto ƴeewoɓe ko witte arbitre lato bal capan tato waɗna jande e tindi ɓe leydi Niger gam ɓe paama pono laabi ko joƴƴina dow fii ko darto lato bal e duniya ndeɗo jande e tindi ɗiɗu konno ni ardiɓe gaɗo mum kam wonno fedde hawjinde ƴeewoɓe e feni fotto fedde hawjinde latol bal e leydi Niger ɓi leydi Niger mbiyeteɗon Yusufu Yanis Ali mo duuɓi mum fuu sappo e jeegon laatiɗo lattino bal eley fedde mayna ɓe ɓuuray duuɓi sappo e jeɗɗi ko waɗano koɓe teɗɗi fo wa bee ɗum endam leydi France noddimo gam batte o natalde fedde muɗum ɓeɗ ɓuuray duuɓi sappo e jeɗɗi ɓen enda noddagal makko yaade France ngal du konɗan himɓe heɓe haali dow muɗum mine koyami min pilake min keɓ min nana hooreɓe fedde latol balde leydi Niger nde enda koɗum wonko tato muɗum kana ɓe notake feewi hunde
hetinantoɓe habaruji studio kala gu sukaɓe ummatore ɗo noon kokkol habaruji meɗen ɗi endan ni timmata sey jeɗɗire goɗon nde Allah yaari